Let's. Yeah. Bisha, Boga leo nimefika kisha Nikona wangu wa maisha kwa kumumbaja Sauti mesikika, mauti jenfika Na mshika mkono kunae kila dakika Ananipa mengi na mengine kadhalika Tumetoka faba dosija badilika Paka siku mwisho pale nchapo hitajika One, atale machozi ya damu kwa kunikosa shuja Laza hizi tamu chozi pata tena ma Na
Nina furaku wa hai leo Maisha ni matamu silala mike Ngekufa wala mimi na wewe Tusingeji wana na kupendana Nisinge nusurika adiali baby Nisinge wai kuhisi raha Ningewezaje kusema kwamba Nimesha penda na nina penda Siyami na kabisa kama naota Nilijua kamu sito kupata Roo inadindo kini shika na uakika na wewe pia
Salipo moja nkushike unishike tupuke jali kisoja Sa uzuni freya maisha yako Kuna misumuhu ni mkweli wa penzi lako Bela mom na kisi na lipsi zako Bela dad tunabank kama nako na kuchukua tunasonga Nenda zetu mbali nyuma watu wanachonga Sisi hatu yali na itaji kuto boyfriend Now and though my girlfriend Joni kuchukua tuka chill this weekend Iwe mbalo karibu so issue But I miss you
Yeah baby Ciao. You are baby